Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen e Fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe studio tamani oɗo saha saki ko moɗo Ousmane Diko haalanto on kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴiwde maison de la presse Ilaba Makko Gagny Kanté kalani en to ɓoggi jande to mbalinkoɓe temedde jeyo wonɓe Algérie cuɓi ko wartude nden hakkude mabɓe yimɓe Algérie ɓe ɓooyi kawral wala yogaɓe ka kaɗama natude le leydi ndi batte ngala carte consulaire walde malinkoɓe ribbaɓe se garti ɓe ana wondi e lallalare fa silminaɓe ndenno nde darti laamu oodu nattinaɓe yimɓe saabu de fay hunde ɓe ngala batu arana rewɓe joola en mali joɗi ke beete hannde Bamako ɗo le balɗe tati ɓe kaldan dow sisiliji kewɗi hono ɗo ɓe dari le yirwere keɓal e keɓal leydi ndi batu kaldal ɓiɓɓe leydi ndi fuu aadanoɗo le kawral daire dérutinal waran wadde le lewru décembre warowru ndu yimaɗe batu o yo haalde dow tiiɗallaji mande azawad fa warde hunjude tiiɗallaji paliɗi hen ɗi yo ɗe toɓɓe gondi men jogani on kikiɗa ko hande o bisimilla moɗon e dow studio tamani mbalinkoɓe temedde jeyon wonɓe le leydi Algérie cuɓi ke wartude ley suudu baaba ndenno hakkude mabɓe e yimɓe Algérie ɓooyi ko kawral wala hakkude mabɓe ndenno yogaɓe kaɗama du nattude ley leydi ndi saabe ngala hono carte ambassade o hoorejo malinkoɓe Tamara Sadou wi fay goto e mabɓe jogaki talkuru talkuru ambassade Mali ndenno kanko ambassade Mali ley leydi Niger ndiɗo ana wondi e haaldude e kanankoɓe Algérie fa jamira hono natugol mabɓe ley Mali ɓe joola en yo malinkoɓe ɓe ɓooya koɓe naati du leydi Algérie tu nde ɓe natta nde du hono liwnitoɓeɓe tetiɓe koɓe jogino fo kanko Abdoulaye Alhousseine Maiga hoore malinkoɓe Tamara Sett wonko haalde Imran Akidou Maiga keɗɗenna Oumar Waygallo
départ volontaire
yo ɗum wirfitagol noon kajaɗo furdan wawi wirfitade wattu joni o ko ɓuuri hewde yimɓele ɓe fo a tawan ile nde ɓe jottoto le leydi Alanzérie nde yimɓele coxeur en ɓe nangui yoga e kalisiji mabɓe ɗi fuu ila to gawoto yogaɓe anto keɓta fe ƴaɓade keerol nokkunodirteɗo Timiñan a tan wala fuu koɓe keddiri le laawi ɗi soɓe ɓami faɓe jottiki nokkunodirteɗo gardia wattu joni o leydi Alanzérie ndi ɓami anniye wiide fa wirfintina yimɓele woɓɓe an ton ɓe mbihi du keeri ɗi uddama wattu joni o ɓeɗo yimɓele ɓeɓe gonnoto consulato jamma e ñalawma wattu joni o eɓe domtino leydi Alanzérie ndi hokkirta yamirore muɗum fa ɓe ƴeyal hono ɓe kani wirfitirade e ŋeññaji mabɓe kaɓe fuu ɓe kolitiide fa keerolngol utte tan ɓe doomi
hono walde malinkoɓe ndibbaɓe se garte ɓe ana wondi e lelladaɗare fa silminaɓe ndenɗo nde dardi du laminkoɓe mali noto fa ɓe natta e yimɓe e wi mayre du yogaɓe tetama ko jogui fuu kanko Ousmane Diarra hoorejo walde nodditede AMEE nde wonko haalde Imran Akidou Maiga keɗɗenna Oumar Waygallo
kabaruji min cakiti heɓuɗɗi kanko ministre gonɗo Alanzérie to kumminiɗo ɓiɓɓe leydi Alanzérie o holliti wiide ɓeɗo yimɓele fo anni gattale d'accorde wotere iɗum hettiri ɓaleer Tamara Sett iɗum woɗɗiri ngallure nde ko yaata kilogaji tati wattu jonan domta fa ƴeyal hon ɗiɗo golleji kani heɓinirede jogal so ɗum heɓanaka jogal tan ɓeɗo yimɓele ɓe kani wirfintinede e ŋeñaji mabɓere sur protection civil wondu toon ɗo holliti wiide ɓeɗo eɓe e jogal lobbo alkamisar ƴaɓɓinon nde fa yetti aljumare nde fu min pamini wiide wala fuu tiiɗallaji gonɗi toon ɓeɗo yimɓele eɓe le ndeɗo d'accorde
fa hande dow kabaru joɗi ɓe joolari batu arano hono rewɓe mali joɗi ɓe joolari ɓe ana wondi e wadde ɗo Bamako ɗo batu o fuɗɗi beetay o dentinɗo du ko ɓuuri rewɓe e worɓe temedere ƴuruɓe hono paale ɗe paale aduna ɗe fuu le balɗe tati ɓe kaldan dow sisiliji kewɗi hono ɓamtare rewɓe joolari fa warde e ko ɓe ɓeydanta leydi mali banggal yirwere e keɓal kanko madame kombila awoy touré gonɗe e bureau malinkoɓe joolari to gabbonto wonko haalde Oumar Waygallo keɗoɗen ɓe
toɓɓe kewɗe garan haalade le hen wattu joni toɓɓere nde min adirtode min ƴeyalla hono witte witte jama o wori famerdu yalla rewɓele wittoɓeɓe ana jogui dañal ngal worɓe jogui ngal na ɗiɗo golleji fuu garan haalade le hen caggal muɗum dumin garan min mema le hen toɓɓere ɗiɗo ɓerde malinkoɓe hewɓe so jeehi joola neldan jawlele kewɗe le nokko yalla iɗum waɗe dow kabaru yirwere sa ƴeeyoga e ɗeɗo jawlele fuu gattatake ɗo wiyaɗo toɓɓere tata ɓerde dumin ƴewtoto yalla hono jaam e deƴere hane warti le mali fuu e manggal muɗum wattu joni on miɗen kaaja hono keɓe kani waɗirde le mali ɗo ƴeewe do no yimɓele gonɓe caggal leydi ndi malinkoɓɓe hono ɓe kani wartirde le mali fa ɓe gatte e jamare nde
kala ko jiɗɗa famitade pooɗe fay dow ɓe mbalwami facebook na twitter ɗo studio tamani ono batu kardal bibbe leddi fu adanaado le kawral deejere deewrintina wara wadde le lewru desambre warondu yo ministere deewrintina leddi di toppi dum e noppi tindinobe gollerde de ngal kardal bibbe leddi fu ana leyi sembe hono golleji korsudi le dabare kawral aljengal mobu waldu mobo waldu hono daranibe dabare deejere de fawarde e hala nana e malikala imade mudu yo halde dow tidalla mande azawad fawarde e faltude ko wawi falade e golle kawral ngal fu kanko ibrahima ishanga mayga tindinowo le gollirde ministere daranende dewrentinal wonko haade idrissa siako kedena usman nyaali buudi
ngal kawrital yo dow kabaru kalda le kawral leydi ndi dow toɓɓe joyɓerde dow wigol sahangal azawad dow kabaru mum boto an hani waɗede le wawtu arandejo laamu hakkundejo o dow fabugol fedde siesa nde tawi dow guɓe ɗe fuu potule hen gouvernement o e baali ciñininɗe ɗe fuu fa himɓeɓe fuu joddo dow kabaru mum e tiɗallaji ɗi leydi ndi jogui sini o boto waɗama funden sariya keso ɓamete fa jaam heeɓe e ley leydi ndi kañe dewral e deƴƴere himɓe fuu ɗum kawrital kangal wadde dewral o jii hande sini alla nde ke neɗɗo sema wiyatama saha ngal yo mali azawad o wiyete le ngal kawrital dabare heɓente ɗi kabaruji fu
batu kardal ɓiɓɓe leydi ndi fuu ana e fewdade satumo kawral wala kidalto hakkude guɓe ciññinɗe kawral deƴƴere dewrintinal ngal ndenno gacca e asiya accodirade yontere ƴaɓɓinde nde ley ngallure kidande nde fa yiite ñifa gacca wajibinama yalta ley ngallure nde paade dabare tentiliɗo heɓede bamako ga sukaɓe ana immi se dari fanjingana hono kanko ɗo fanjingana gacca ɗum kanko gammu e haɓatoɓe muɗum Ibrahima Kebe gonɗe wadde asera dana ɗum woni yettike kaddi haalde Ousmane Niari Buuli keɗɗena Mamadou Sama Seku
officier e leydi Mali ndi hewɓe gon toon gonduɓe e Ima Daradji sala leydi ndi ana hewta hoore muɗum ndenno tiɗalaji kewɗi ɓe keɓata e yettinde oɗo anniya o min nandini ngal kawrtal ngal sala minen kumpita yimɓele ɓe fof dow kabaru muɗum donge goɗɗo ɗum min ballanɓe e ley oɗo anniya anniya mo rewɓe worɓe hewɓe gadi Ima Daradji sala desema leydi Mali ndi ana yiiya e ley tatteji leydi ndi fof ndenno min tawiɓe fof eɓe gondi amen hakkille wadde Ima Daradji fewde e gotumako leydi Mali ɓamtidi e kewtuɗo jaam ɗum woni yiila amen ndenno so gamu ana wondi amen hakkille yo hunde hantide jaati tawane banggue goɗɗo woɓɓe gon toon ana wondi haɓude leydi ndi min gaɗan Ima Daradji fewde ɓeɗo yimɓele foof
hono fu ndenago wawi heɓirede wattumo leydi ndi woni e wattu kertidaɗo se saria du tabe yo o golle woni mo fedde haybore wattu kertidaɗo o daranto kardal waɗi e dow tiɗallaji keɓaɗi gonginali du gaɗi fa saria tabe e ley wattu o kanko Abdourahmane Tombay Kone wonko haali dow ortm keɗɗena Mamadou Sama Seku
immade ndeɗo fedde yo fa hakkeji yimɓele wattane hakkille fay ley wakkati état d'urgence saabu leydi Mali ndi yo leydi gattano hakkille hakkeji yimɓele joƴingol neɗo fedde batte état d'urgence o jaati ana hollita ɗum ndenno fedde nde fiyan dabare no kabaru ndenago ndu haɗata hakkeji yimɓele ɓe gattane hakkille kammaɗo ɗum hoorejo assemblée national o holliti wiide o wallan fedde nde ley golleji muɗum kuncanuji hoore kabaru démocratie nder leydi
ndi
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifa Botobe, Studio Tamani.
Sengarti e kabaruji region ngaji meden di keben fam tanto kayeto yimbe kay ana kumani cenan dun nun suka mabbe ana kumani ton fa cenan warta le ngalurle le ndungu o suka be de hande fu ana gondi e awtade fonseji di itude tunde le gonde le hen imade mu yo wadde patindiyam tokoji di bonnul ngalurle baale remoɓe men tati ballirama keña ko ɓuuri millionji ko ɓuuri million goto ndi jawdi faabatoɓe sodude hono awdiji men ngal dakkol an e projet ɓamtare golleji keɓal ndenno hokkaɓe ɓe mbawan daranade koye mumen e ko heewi hen yimɓe capantato e ɗiɗon heedi siga ete ansongoto ɓe capantato e ɗiɗon rewɓe sappo e tato an e mabɓe yo ɓen goni hono limtaɓe e machine binaɓe ansongo le hitande 2012 nde ɗi adaduji andama keña le batu ministrement e baade haala nane hen imade mum yo andude machine binaɓe ɓe ɗum woni machine binaɓe hitande 2012 ɓe faaɓe keeɓa noɓe paabore yo ɗi yo ɗo kaddude e ɗiɗo kabaruji hande kedde heɗade yewtere ma ana yesso tawde janggo